Ekomerero y'obulamu bwange mugwe mwentadde taata zikiriza gwabinza ebiremerero bulamu bwange buno bukokola amaaso togeya obaluwo mbo kiri mutu tomanya mukama kusaba boli bangoko wadde nsitukeene wendiba magombe kubanga wano wendi zikiza kubula sabye bukumi kuba gwe watonda sinza mukama mulamu oyo kwenna wabulamu bwange
afuga magombe mukama
yeye wabulinza ebinyigirizo mulamu bwaffe mukama bawo tuyamba boli bango komyewo kubire nga bwe wasuubiza tonsubya mukisa gwo nange saba mutima munda
afuga magombe mukama
yeye wabulinza bino ebinyigirizo mulamu bwaffe mukama bawo tuyamba boli bango komyewo kubire nga bwe wasuubiza tonsubya mukisa gwo nange saba mutima munda Sibitususe mukama amaso tukanunde Twenyi kwa tulinze okomyewo bwakabaka bo Kubanga tusobeddwa mulimu mitima Zikize kutta maso gaffe zibula Tetulaba omulabe w'amaanyi Tutidde nnyo okukamala Bambi kusaba mbanye n'owulira Buzito bungi amaanyi gampedde Ndeka kubula mukama we yainza magombe
afuga magombe mukama
yeye wabulinza ebinyigirizo mulamu bwaffe mukama bawo tuyamba boli bango komyewo kubire nga bwe wasuubiza tonsubya mukisa gwo nange saba mutima munda
afuga magombe mukama
yeye wabulinza bino ebinyigirizo mulamu bwaffe mukama bawo tuyamba boli bango komyewo kubire nga bwe wasuubiza tonsubya mukisa gwo nange saba mutima munda Tutase kumkomerero wagamba tutunule Tuimusa maso gaffe we tulaba Enkubange minda minda Tulabye kumye tulaba na ye Enontiswa naba mubafunde
Labensi yona ebengea
Janyata soma kila kula jana Ani, ani asasira tuone mulutalo tutuke Dejali tulokolewe olutalo mu mukono gwe muwanguzi
Afuga magombe mukama
yeye wabulinza ebinyigirizo mulamu bwaffe mukama bawo tuyamba boli bango komyewo kubire nga bwe wasuubiza tonsubya mukisa gwo nange saba mutima munda
Afuga magombe mukama
yeye wabulinza bino ebinyigirizo mulamu bwaffe mukama bawo tuyamba boli bango komyewo kubire nga bwe wasuubiza tonsubya mukisa gwo nange saba muti
mukama dansubya nange
dansubya mukisa bonange saba muti
mukama dansubya lero
dansubya mukisa bonange saba muti mamunda.